Ey. Boom. She's a bad girl, no riri, na atuko some tired, then you won't see me, and she wanna come over to be my wifey, napenda ukichora saba kuna vile na ni mada, aha, baby girl unapendeza, no na niweza, ata kama sinanda, ineza kamkalesa, juka manyota unangano mana wendo Esther, utamu wa Zesta, class ni ya Tesla, and she know that I'm digging it and I'm feeling it, so baby girl stop the acting, kila time tunapatana, it's always a mad thing, so if you need me, I am one call away, na nitaka through, you know my type of way. So if you need me, I am one call away. Nanita come through, you know my type of way, mami. Ah, ati my type of way.
Ukisema tena natema. Ukisema tena nasema. Ukisema tena natema. Ukisema tena nasema. Ukisema tena natema. Ukisema tena nasema. Ukisema tena natema. Ukisema tena nasema.
Ati baby you are everything I want and need. My African queen, dunia yote wameti. Whenever niko low, you fulfill my energy. From your head to your toes, when you flawless thing. Nasikia wanakuita bad girl, I define one. Chilling with the big man, no pressure. Kitu tutadu most ni kutesa. Tukihemesha my haters, watakwenda. Come to pige lapu pale sex of fifth. Anything you want, baby girl on me. Case advice with that man OGP. Nani ya jeep tukibang on. Never on the beat, nani true. I do shit for you. Kila siku niki grind, cause streets remain true. And whenever uko down, mami, ni muda tu. Usiwari lenga stress, we kumbuka uko juu on top, baby.
Ukisema tena natema. Ukisema tena nasema. Ukisema tena natema. Ukisema tena nasema. Ukisema tena natema. Ukisema tena nasema. Ukisema tena natema. Ukisema tena nasema.
She's a bad girl, no riri. If she wanna come over to be my wifey. She's a bad girl, no riri. If she wanna come over to be my wifey.